wale vi, wale vi, wo tini wale vi, wale vi, wo tini wale vi, wo tini wale vi, wale vi. Hati wote ni wale vi, Mr. Right nikitema mini wevi. Krypton leo joni weekendi wakilalisha, wakilalisha. Tunamangana manango skanono kapoa. Anaishi dago, anadai atimpango wakando. Mabeste wake wote pia boss ni walevi. Boss onga kando, miu hang now kama George of the Jungle. Uliza AJ vele miu fanya mambo. Back to the school buda joka kitambo. Nakani street rap tuachie si uhandle. Yo, 5'8 nigga miu represent. 254 buda mini citizen, citizen. Toche jomi ya darati buzz joni street buda zimepigwa pasi. Na huki na kata nigga joka makasi. Lo sarakasi so ini shrap. Classic man miu piga dikizi ya black. Wako 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 down yani wako zigzag ati. Miu achiu chiu kama kit cut skiza. Miu increase views buda sit back ati. Mini papo siulize winja. New boy on the block YC wananita big shark na Mr. Right wanadai nimefumble. Niko so fresh and clean mini rapper. Definitely me chill na mashrapa. Each and every Saturday kifaru na warasta. Wo teni wale vi, wale vi, wo teni wale vi, wale vi, wo teni wale vi, wo teni wale vi, wale vi.
Dadi mefunga venye mihu towa lock. Pia pressure nilianze na kachok. Kuzi muma dadi nusia crazy cock na chrome. But still mu prefer gamandom. Niko malika, siyo mashisha. Brand new style, hii ni matisha. Wine wine that ass, bakito. Mr. Babau nimekam na fambalisha. Na Glenrock ile pombe ya Remy. No wonder nono pono konga metu daddy. Brokers niggas, why you hating? Mavoka konyagi hama nigga wako bita. Alko blinge kwa exam ninge pita. Freddy West unajoni kutingika. Kuna cash or mpesa fuliza. Kanono kapoka mejipa jibiga.
Wo teni wale vi, wale vi, wo teni wale vi, wale vi, wo teni wale vi, wo teni wale vi, wale vi.
Magunis, Nikuno, 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 Ma.